abakitamwe abakoleetegeeka n'otosanga bwavu bakuffe bankoba zambogolwootakoleera kizibu okufuna gy'olya oteeka ebizibu eby'enjawulo ebitulumbagana n'obulakayamba so ng'omwana waboomoyene bwakola ekyejafunaka ababita naye bano bazinkulu busewakaba yakoowa atayina bamuda nange bwe ntunuulira abange nenfuna omutima ogw'ennyamira obw'ebyo gwe nze atayina kyenteresa ndi kiriju n'abaana b'enzadde abangi neekola n'abatupikanga nti musaala ekibinnyo n'okubanga baafa abange mbadde wabbeetika mbakuba ewajjajja eyamba bisamu ekyo nsaasirana bansisinkana nga nninga omulalo atayogera bya buntu bannange ndaagalwa abaana nze mundeke nnabulwa we ngumidde abaana bangomya talundi mwogere nga boogera obulungi bw'otolaba baana bange njagala mbatuuze wadde nga mbalaba muli myaka mimpi ekisooka mbasaba mu nsonyiwa olw'entegeka embyennyeeza nsiba mu bwavu so nga nandibadde ne ssente naye ekibyamakuba agazitwala maanyi nga nkolerete bannyammwe buli amala okufuna nsibamu bigenda ate amabujje n'aleka awo olw'okubulwa ayamba n'ennoonya omujja n'oyo olw'okuzaalamu ababiri n'amaanyuuka nnabulwanywerera mu bwavu eyo nno yengeri gye mwayala naye sirwakuba nnali mmasanyu maanyi n'abangamba olukube lw'abaana nze kaŋŋume kuba tekibalwa mu bife gwe bameka abasinga n'ebyabwe n'abongerera naye ate n'avaayo bukumbu oba mu kifo gy'emmaali bamba baanaana gyoninaabwe kyebaza nsanyuke kasita mutandekerere ne muteeka mu mutima byenzize mbagambe kirinsanyusa mu nsi ne bwoleka zifaamu ng'omwana w'amagezi tafunye ekikyamukuba yandikoze pulaani n'eyitimuka omwami anoonya mu bitundwa kyenvudde nsalawo kino ekitono kyenina okukiba wa mu bwavu bwange baana bange njagala mbaweerere kuba kikyobugagga gye ngabye mu lwatu oyambisa omukisa mu essomere nga ndi mulamu mu maaso tomanya biritirira kasitamulaba bannammwe abatasomesa eno bwe bagoya obwenku waakiri nja kwesiba ekkutiya nga ndi mulamu temutya ndi munywefu mu ekyo singalemu etugumbula olw'essuuti obusuuti gye nnina mu nnyumba ye n'obukadde bwangaani ali nzijanjabasenga temunsome bulungi munyiikire okusoma abaana bange anaalemu ekalamu tandaajaniranga ekirala kyembakuutiramu abaseka muveeku kyokuboola n'ekyo kibi waliwo ebibasimatuka nga muli mu mboozi ebiyitawo manyini gundi si mwana wa maama n'ekiva mu ky'olusi mujja mu bikonde oba bireetebwa abanyammwe be basobya kulwanga esimanyi bulungi naye nga kinyuma agenda n'akabuuza nti yenga tonyirira bwennootunula bulwadde obeeka bakkuba ne bw'aba nnyina aliyaawo akaatakajuza naako kayina kukiggumiza nti nno bankuba gidambuulira amazima oba olya n'emmere obuviiri bw'okusenyusi kiki ekinuuma nakootekamulwisa nti we bajjula emmere nze maama n'atuma emugga oludda nanvuma bw'ava kuba emmere ng'olwata abakangwe kamaama n'akasumbuwa ate nga kakooye esweta yo gye nakuulira kiito gyambala empewo ekufuuyira okwekuzimba amatama kokko baagiwa nayitemu abaasiiba nze nnene tekyantuuka atesa ebika maama we chichanjo gera keyo ne dadi ya kugulira ke chiboto nime ne kalio kakete nje kulevita sana kuruku waka pilira ke chijo wakadambi ne kakuli miana kakuli mawagata sana chorabi mwana wangu mkazi takute na yeguli chana sime kukuna agenda na babi narikawe nensari jila wanga masiko fukumura Katubioka wanga woli rama zika katayo weke tise Urunakone katandikira oruta wakane keunika babuye Karendoza sabanya mweze zinzo kubareto kubora na mzite Murondenga mwebina waka sanga mwakara nuruganda unyumarugate Tuwama nyane kwa gaira yari kuwa mkono nosomo kachibonya Noroche uri kwembara gangati waruganda na mwemu mwanga naria Chokubanga mwaura banye mwesi enso bie mkubie fungu kumuchenye Echo mchifu nadanga nze na uwe chitalo sima njibu wajia Ateba sateba nange wetu fana nani na uchemba kutirangende Mfengo kusome sanga vano kusinga luli za wanoli kama bunju Zekati chensa bambu kama ngatusi ze jisera mwana mtira chuse Kubanga mwende kabange ngatebe chuna mpawa lijea bayambe Yo, moyo.